Metro suka do walitry kunichorea kama Disney cartoon. Opponent ni kina nani kani sisi uta lose. Sichukui ukinipea mina insist kuchoose. Na mtiaji pigwa block na kudismiss for good. Story yangu hawajui so usibonge kuyusu. Mali nifika uli shuku stafika mali niko. Kuna njeve niko indoors. Na painting joker baya kau ninyonya kaki pin pop. Boy msimpo niko rido. Niomba sana niwe na zangu nisiwai kuwabega. Niwaombe hadi cheta. Watiaji bado wengi miwaona macho leza. Ni makali no chesa. Punguza pressure za dunia usijifanye we ni member. Juu tike ndo kusema. Najua tulikatiana lakini nakuombea mema. Mama said hate no man. Juu ya kesho huya juu katapila itaburuka. Ain't no love in the ends man. Ain't no love in the ends. Laugh now cry later. Mama saw me on TV. Akasema my son keep going now believe. Haiwezi kuja hivo easy. When you star, when you star, when you find me kazini. Tike ni fam si yombogi. Tike ni fam members only. And if a man try test when they don't be one on one, let's see what's it gon' be. Smooth, jumi bazenga, sinanga rush. Leta noti tupu si dai mambao madas. In other words, money talks. Achana inside and akafunga hadi nuze sura juu ya Forbes. I play my role, jaja open doors. Na do more with less, nishage uka boss. Sacrifice no ni rise in the life I chose. Sini tike ni yo slogan toka nani to ghost. Si usiki na si bodha kasi die in a ghost. Kwa ijiji mina omba nisi wai take a loss. Take caution na ujichunge uki try approach. Nimepiga fila ndechu na mapolo shots. Sini tike.
All right.